It's your love that turns me on. Mashallah, uko so natural. Wewe nami, wepacha nami, inadunda roho. Nikifikiria kuachwa nguvu sina. Napona, si malaria si corona. Sikuwa nini kikuna tama kunjwa ya nagoma kuja tena. Napona, nikihisi na homa. Nikikuna, ata maradhi ya nagoma kuja. Misioni, siyo kwamba sina macho gani na kuona wewe sikio. Siyo kwamba sisiki na sikia. Moyo, ungekora kio, jione mwenyewe mwenzio. Nakuwaza nikilala nikisinzia. Hello, nakuita my love. Hello, nakuita my love. Hello, nakuita my love. Hello, nakuita my love. When I look into your eyes, najona mimi. Wakituno na data, tena wanataka kinoma, kinoma. Penzi limetakata, tumejipata. Simnauna, simnauna. Misioni, siyo kwamba sina macho gani na kuona wewe sikio. Siyo kwamba sisiki na sikia. Moyo, ungekora kio, jione mwenyewe mwenzio. Na kuwaza nikilala nikisinzia. Hello, nakuita my love. Hello, nakuita my love. Hello, nakuita my love. Hello, nakuita my love.
Mix killer.